urumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Ni ikiganiro muri isanga. Uyu munsi turavuga ku ruhare rw'abagore mu matora muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakandida batatu bashaka kuyobora u Rwanda batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza. Mukanya turaganira n'abategarugori batubwire uruhare umutegarugori afite mu matora. Reka ariko duhere kuri bagenzi bacu bakurikiye ibikorwa bya bamwe mu bakandida batatu bemerewe kwiyamamariza umwanya wa perezida mu Rwanda. Nagira ngo uhereho Assumpta Kaboyi wagiye mu majyepfo y'u Rwanda, aho ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida w'ishyaka FPR byatangiye gute, byari byifashe gute aho ngaho?
Turakoze Eugenia. Byatangiye mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda nk'uko wari ubivuze. Byatangiye rero umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yageze aho abaturage batabarika bari bamutegereje mu gihe cya saa tanu n'igice. Nta byinshi usibye abaturage bari bahagereye kare baririmba babyina basusurukijwe n'abahanzi ba hano mu Rwanda. Nta byinshi Paul Kagame yavuze yiyamamaza. Yavuze ko gusa we aje gushimangira ibyo umuryango w'FPR Inkotanyi wagezeho, ko ndetse adashidikanya ko intsinzi bayibonye mbere. Yanavuze ko rwose n'abantu benshi bakunze kuvuga ko Kagame ari we ufite intsinzi, nawe yavuga ati ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo, niko dufite intsinzi kuva referendumu yaba mu kwezi kwa 12 kwa 2015 abanyarwanda bagasaba barenga miliyoni enye basaba ko yazongera kwiyamamaza.
Ntacyo yavuze rero azageza ku baturage muri bihe biri imbere ashingiye ku byo yakoze banamushimira kugeza ubu.
Yabivuze avuga ko bazongera amashanyarazi, ariko yavuze ati tuje kugira ngo tuganire dukomeze twishimire ibyo twagezeho. Mu bigaragara ntabwo ageze avuga ko rwose aje gusaba amajwi y'abaturage. Yavuze ati tuje gushimangira ibyo twagezeho no kubyina intsinzi, navuga ibyo twagezeho, ariko avuga ko bazakomeza kongera amashanyarazi mu baturage, imibereho myiza iziyongera, ariko ibyo ntiyabitinzeho cyane.
Uvuze ko hari imbaga nyamwinshi. Muri iki kiganiro ndashaka kuza kuvuga ku bijyanye n'uruhare rw'abagore mu matora. Abagore wabonaga bahari ari benshi, byari byifashe gute?
Abagore bari benshi cyane, nanavuga ko ari nabo bari bashishagamo bakabyina, abakecuru bakabyina imbyino za Kinyarwanda, n'abakecuru bakuze cyane bari bahari. Urubyiruko rw'abakobwa ruri imbere rurimo kwanima abantu nyine barimo gukeza, wabonaga rwose igitsina gore muri rusange cyagurukiye cyane iki gikorwa cyo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi.
Mu kanya ubwo turaza kugaruka aho uze kuduhaye inkuru irambuye. Urakoze cyane, genda ubuwe uyidutegurira naho mu kanya.
Urakoze cyane.
Eric rero turi kumwe nanone n'umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa, nawe wakurikiye ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida wigenga Philippe Mpayimana. Aho Eric, aho ngaho mu Bugesera byari byifashe gute, hari abantu bangana iki?
Ego, ibi niko arubivuze, nge narindi mu Bugesera, mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nuko kwiyamamaza kwatangiye ahagana saa 3 n'igice, urabona ko Mpayimana aho yari yabiteguriye duhereye mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera ni mu mujyi wavuga wa Nyamata n'ahantu aho yari yabiteguriye tuhagera bwa mbere ahagana mu masaha mbiri zirengaho nk'iminota 30 ikibuga cyari cyonyine nta muntu wari uhari ariko aho yaziye yatangiye kwinginga abantu kugira ngo babashe kuba bamufasha kumvisha rubanda ko agiye kwiyamamaza nuko rero cyokora yaje kubona byibura nk'abantu aho ngaho Inyamata bari hagati wenda y'ijana n'ijana 50 nabwo ariko ukabona ko bose batari babirimo hari abazaga kugira ngo bumve igihugu ubundi bona bakwita abafasheho mu byo rero yasezeranyaga abari bari aho yavuga ko agamije ko demokarasi yatsimbatara mu Banyarwanda umuturage akaba ari we wishyiriraho umuyobozi cyangwa se akiyumvamo ubwo buryo ubwo bushobozi bwo kumva ko nawe ubwe rubanda wa wundi wo hasi ya kwiyumvamo ubushobozi bwo kuba yategeka urwego runaka. Ni ukuvuga ngo rero ikindi yavuze aho ngaho Inyamata no kugira ngo ubukungu bubashe kuba bwasaranganywa kubwe arabona ko mu Rwanda nubwo avuga ko imibare itangwa ko buri munyarwanda buri kwezi yinjiza amafaranga 50,000 umwaka bikaba yabarirwa wenda nko mu
200 telefoni y'umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa iracitse ubwo turaza nawe kumugarukaho mu kanya aze kuduha inkuru irambuye. Ni radio rero Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi nongere mbahe ikaze mwese. Nk'uko mumenyereye buri wa gatanu ikiganiro muri isanga cyerekeye abagore, uyu munsi nyine turavuga ku ruhare rw'abagore mu matora. Tora turi kumwe rero na bamwe mu bagore bakuriye abandi mu kanya turaza kubahamagara bagire icyo batubwira. Nk'uko tubisanga kuri Wikipedia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye abagore uburenganzira bwo gutora mu 1920, Canada n'ibindi bihugu bike byo mu majyepfo ya Amerika byemeje amategeko yemerera abagore gutora mu myaka ya za 40. Mu bihugu by'Abarabu ho nko muri Arabia Saudite abagore bemerewe gutora bwa mbere mu matora y'inzego z'ibanze mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2015. Umuryango w'abibumbye rero ukaba warashishikarije ibihugu kwemeza amategeko yemerera abagore gutora mu mwaka wa kuriki intambara ya kabiri y'isi yose no kwemeza amasezerano yo guca uburyo bwose buheza cyangwa se bukumira abagore hari mu mwaka w'1997. Onu rero yavuze ko gutora ari uburenganzira bw'ibanze mu bihugu 198 byasinye amasezerano. Kugira ngo aya masezerano agerweho hari abagore babanje kwiyuha kuya baharanira ubwo burenganzira babukanguriye isi yose bifashishije amagambo bagiye bafata mu biterane bitandukanye mu nyandiko ndetse bageze naho bifashisha imyigaragambyo. Nyamara kugeza ubu hari abagore badashishikarira gutora. Ntawakwirengagiza ko ubwo burenganzira hari abakibuharanira kugeza ubu, ariko s'abanyarwandakazi cyangwa se abarundikazi bo amategeko arabubaha. Ikibazo ni ukumenya niba bukoresha. Muze kubitubwira. Ariko se baratora niba badatora? Ku bwawe ni iki gituma umugore umukobwa atitabira ibikorwa by'amatora? Mbega ubundi umugore afite uruhe ruhare mu matora? Niki wumva cyakorwa se kugira ngo imyumvire ijyanye n'amatora ihinduke ku bagore n'abakobwa bakenyeze cyangwa se abigeme batari basobanukirwa n'uburenganzira bwabo ndetse n'inshingano zabo kubirebana n'amatora? Nibyo tuganiraho mu kiganiro cy'uyu munsi muri isanga. Uyu munsi mu Rwanda aho batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida batatu bashaka kuyobora igihugu. Twatumiye rero bamwe mu bategarugori bakuriye abandi mu nzego z'ubuyobozi mu Rwanda barimo umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'igihugu, hari nabo mu nzego z'uturere. Namwe ariko rero aho muri hose mufite ijambo kuri radio yanyu muze kutubwira uruhare mubona umugore, umwari, umukenyezi, umwigeme bafite mu matora. Nkuko nari mbivuze rero twatumiye bamwe muri abo bategarugori, nagira ngo duhere kuri uw'umukiza madame w'umukiza Françoise umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'igihugu. Madame w'umukiza muratwumva?
Yenda ngumva neza.
Mwiriwe neza, murakomeye. Ye ikaze ku ijwi rya Amerika. Mukurikira rero ibikorwa by'amatora, mukangurira abandi bakenyezi abategarugori kwitabira amatora. N'uyu munsi mwahagurukijwe n'ibyo bikorwa, ubu murahagana hehe, aho mwagiye byari byifashe gute?
Murakoze cyane. Uyu munsi nitabiriye ibikorwa byo kwamamaza umukandida w'igihugu, kubera yuko tumaze kubona yuko ibyo twagezeho twabigezeho ku bushake bwacu, kandi twanabisabye nahoze Ruhango. Ndimo ndeba uburyo n'abagore benshi cyane bari bahari kandi bishimye bose morale yari yose. Ariko reka ntangire nongera kwibwira, wenda abanyumva, ndi uw'Umukiza Francoise, ariko ndakosora akantu gato cyane ajyanye n'inyito wenda y'akazi, ni ukuvuga ngo ndi perezida w'inama y'igihugu y'abagore.
Perezida w'inama y'igihugu y'abagore,
yari perezida ari umwe ku gihugu nyine ku urwo rwego, abahuzabikorwa batangirana n'urwego rw'intara bagakomeza kugera ku mudugudu.
Murakoze. Muvuze rero ko abagore bari bahiganje ari benshi, mwarabakanguye cyangwa mubona ubusa ku busanzwe basanzwe bitabira ibikorwa by'amatora?
Ni ukuvuga ngo kubera yuko n'ubundi ari gahunda za leta gukangurira abagore kugira uruhare mu byo bemererwa n'amategeko, cya mbere cyo gutora no kubakangurira kwitoza, mu by'ukuri biri mu burenganzira bwabo. Ariko noneho harimo n'abatamenye uburenganzira bwabo, nayo mpamvu dukozaho n'inyigisho zo kubahugura. Hari inshingano bafite, ariko noneho bakagira n'ubwo burenganzira bagomba kumenya bujyanye no gutora, ndetse bakabona n'ubwo bwabo bakwiyamamaza.
Iyo mubakangura mu byiciro mubona, tuvuge nk'ibyiciro by'abagore, abakiri bato, abakuze, abo mubona bakangukiye ibyo bikorwa cyangwa se babyitabira cyane mu ruhe rwego?
Mu by'ukuri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, navuga kubera iterambere twagezeho ryihuse n'imyumvire isa nk'aho ihanitse, ubona abagore bose barabyitabira cyane. Ariko noneho haba hari abagore bagira uruhare mu gukangurira abadakurikira amakuru cyane, kuko dufite uburyo duhugura abagore guhera ku rwego rw'umudugudu kuzamura. Ariko hari abafata iya mbere mu kubahuguriraho abagore bari mu nzego zatowe, kuko inama y'igihugu y'abagore ifite inzego z'abantu barindwi guhera ku mudugudu kuzamuka kugera ku rwego rw'igihugu, aho abo bantu batowe begera abo twakwita yuko badutumye kubahagararira no kuzamura ijwi ryabo, kugira ngo nabo babashe kugerwaho na gahunda zose zibera mu gihugu. Aha rero urumva iyo ukanguriye umuntu igikorwa, cyane cyane kimukangurira utanga urugero, abo rero bari mu nzego zatuwe cyane bafata iya mbere, ariko noneho bagakangurira n'abandi, ntabwo tubasize inyuma, tujyana nabo, usanga tugendera hamwe mu by'ukuri.
Uravuga uti turakangurira abakenyezi, abagore amatora, ariko kandi ukavuga uti twahagurukijwe no kwamamaza umukandida wacu umuyobozi w'igihugu kubera ibyo yagejeje ku gihugu. Abandi bagore bashobora kuba bari ku rundi ruhande bashaka kwamamaza abandi bakandida, bo mubakangurira amatora muri rusange cyangwa ubwo burenganzira mwari mukomeje ku burenganzira n'inshingano, bo mukorana nabo gute?
Murakoze cyane. Mu by'ukuri icyo navuga kuri icyo ngicyo, hari abagore mu by'ukuri bifuza kwamamaza koko abandi bakandida, ariko uyu mwaka dufite umwihariko udasanzwe kubera yuko usanga hari amashyaka imitwe ya politiki yindi igera mu munani. Mwanyumva neza?
Turabumva.
Iyo mitwe rwose yararebye isanga kuba twaragize ubusabe bwo kugira ngo umuyobozi w'igihugu uriho abashe kongererwa manda yo kuba yayobora igihugu, kandi ubwo busabe bwo kuba twahindura itegeko nshinga rigahindurwa byarabaye biba hafi ku kigero cy'ijana ku ijana. Ni ukuvuga ngo muri imitwe ya politiki navugamo nka PSD, nkavuga PL, nkavuga PDC, PDI, PSL, PTC, ntabwo nayarambura yose ngo unyamenye ko ni menshi agera ku munani. Ariko abo bagore bandi bakabaye mu by'ukuri bataraba ku ruhande rw'uwo mukandida, abo bose basanze u Rwanda ari nk'indege, indege ibumbye Abanyarwanda, indege iguruka cyane kandi yifuza kugera kure, hanyuma baza gusanga byaba byiza nabo baje bakigera ubuyobozi bwiza byoboye igihugu muri uru Rwanda. Kuko tunabyishimira otari turi hariya mu Ruhango. Kureba kure ni ukureba icyiza cyagezweho, kureba gahunda za leta zagezweho, icyerekezo u Rwanda rufite, kurusha wenda kumva yuko utakaje gusanga n'ubuyobozi buhari nta n'impamvu ifatika wenda yabigutera. Mu by'ukuri rero abagore bose ubu turi kumwe dusa nk'aho twibumbiye hamwe, niyo haba hari abafite ijambo bifuza wenda kugirana ku bandi bakandida bo ku ruhande barabyemerewe n'uburenganzira bwabo, cyane ko harimo n'ababasinyiye n'iki, ariko twibaza ko n'abo ngabo bose ntawe utabona ibyiza u Rwanda rwagezeho kubera ubuyobozi bwiza.
Uretse kubakangurira se nk'ibyo bikorwa by'amatora kubigiramo uruhare, bakangurira no gutanga ibitekerezo byabo kugira ngo hari byinshi byagezweho, ariko kandi hashobora kuba hari n'ibindi baba bifuza, ibitekerezo byabo babitanga gute kugira ngo babigeze ku bakandida batandukanye?
Niko bimeze cyane, ibitekerezo biratangwa, ubundi icya mbere abakandida nibo bubanza kubagezaho nk'icyo twakwita imigabo n'imigambi ibafite, kuko urumva nibo baba biyamamaza. Ariko murabizi neza nk'uko namwe mwabikoze hano kuri uyu murongo w'Ijwi rya Amerika, Radio Rwanda nayo ubwayo n'andi maradiyo bagenda batanga umwanya wo kugira ngo bakandida bose bavuge ibyo bavuga bazakorera Abanyarwanda, ndetse bakanavuga n'ibyo babakoreye. Ubwo rero umugore uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kugira icyo yasaba umukandida runaka, akurikije ko yumva wenda agize iki ngiki ko gikeneye wakigezaho, ifite ko nakibonye nzagihamana, nzagisigasira mu buhe buryo, ni ukuvuga ngo unyemerere iki. Ntabwo rero baratangira kwiyamamaza nk'uko mubizi gahunda yo kwiyamamaza yatangiye uyu munsi, ariko dutegereje ko bose bazatubwira imigabo n'imigambi yabo, kuko dufite ishingano zo kubatega amatwi no kumva no kwihitiramo dukurikije uzagira icyo atugezaho. Kandi tubikangurira abagore ko tubatoza mu by'ukuri gushishoza, bagatora neza, bagasigasira agaciro abagore bacurijwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Muzi ko twahawe ijambo ubungubu kuba mpagarariye inama y'igihugu y'abagore, ntabwo ari uko mu by'ukuri wenda ndi umuhanga cyane kurusha abandi, ahubwo nicyo cyizere kigenda cyiyubaka cyane cyane gishingiye ku buyobozi bwiza bureba kure bukabona n'umugore abishoboye. Bivuze ngo uwari we wese rero uzatubwire imigabo n'imigambi ye twumva itugenda ku cyerekezo cy'inzira twifuza, ubwo tuzareba niba iyo nzira ye koko hari icyo yaba isumbye iyo twari turimo, cyane cyane ko tunezerewe turishimye mu gihugu cyacu, nta twumva nta gahinda, dusa nk'aho twanyuze rwose kandi twizera ko ibyishimo dufite dushaka kubisigasira.
Madame w'Umukiza Françoise, mwatubwiraga ko mufite akanya gatoya kuko mufite ibikorwa byinshi, imirimo myinshi mu bijyanye no kwamamaza umukandida no gukangurira abadamu ibikorwa by'amatora. Nagira ngo ariko nk'uko ikiganiro muri isanga ari ikiganiro cy'ijambo abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika, nk'umwanya wa mbere mu bifuje kugira icyo babaza, banza babaze mbere yuko tuza gukomeza. Gaspar, uranyumva?
Ndafunga ndakumva.
Ye, urahagana he?
Ni hano Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya.
Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nabaza uwo mutumirwa wacu. Nuko mu Rwanda nubwo bavuga ngo abadamu bitabira amatora, ariko bayitabira bagendeye mu Kigali batazi ibyo bitabira ibyo ariko.
Urashaka kuvuga iki?
Umuntu avuye mu matora ukamubaza icyo avuye gukora, kubwira gusa ko avuye gutora perezida ariko cyangwa se itegeko, ariko wamubaza icyo itegeko avuye gutora ntabwo yagusobanura neza uko aryumva. Abona icyabakiza ari uko bashyira ingufu mu kubigisha babasobanurira icy'ubwo uburenganzira bwabo itari cyo, atari kugenda ibintu bigari ariko ikindi nacyo hakaba harimo abayobozi bagira nk'uruhare babatwara babagira ibikoresho kuko bavumva vuba kugira ngo abayobozi babashe kwikwesimiriza mu turere twabo bigaragaza ngo bagaragare neza kuri imbere y'abategetsi bakuru. Kuva ku icyaba cyiza ari uko bashyira ingufu mu kubigisha babasobanurira amategeko badaca ku ruhande.
Urakoze cyane Gaspari, reka mumpe umwanya Madame w'Umukiza Françoise agusubize. Mwasubiza Gaspari.
Arakoze Gaspari ku gitekerezo atanze. Nibaza yuko burya biba byiza utanze igitekerezo ugatanga n'urugero rufatika wenda rw'aho ibyo bintu bibera, kubera ko nkatwe dusabye nkaho duhagarariye izo nzego kandi mu by'ukuri turanabikora. Inama y'igihugu y'abagore ifite ukuntu yubatse, inama y'igihugu y'abagore mu by'ukuri ifite izindi nzego dukorana, kuko urwego rutureberera rukuru ni MIGEPROF, ni minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Ariko noneho tukaba dufite n'ukuntu dukorana n'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, kandi nayo ifite abagore bibumbiye mu by'ukuri muri forum yo kugira ngo babashe gufasha abagore muri rusange. Kuvuga rero ko abagore batazi amategeko, ko batora ibyo batazi mu kigare, ntabwo ngewe nemeranywa nawe, kubera yuko ibyo abadepite b'u Rwanda bakora bamanuka bajya mu biturage no mu midugudu na hehe hose basobanurira abaturage amategeko, amategeko mashya, amategeko abagenga. Ibyo bintu byarakozwe, ahubwo sinzi niba wenda yarabashije kumenya ayo makuru, kuko byakabaye byiza nabyo abizi ko ubungubu abadepite bagiye bamanuka kenshi cyane barimo basura abaturage kandi bababwira ibijyanye n'ibyo bagomba kwibandaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, baganira n'abaturage bibanda ku nsanganyamatsiko y'ukwezi kuba hariwe iterambere ry'abagore mu nzi, kuko ukwezi kwari guhari hatanzwe ibiganiro ku maradiyo na televiziyo byinshi cyane bisobanuye insanganyamatsiko yavugaga ngo Umunyarwandakazi komeza usigasire agaciro wasubijwe, kandi ako gaciro umugore yasubijwe mu by'ukuri kagaragaraga mu bikorwa by'iterambere bimukorerwa, ndetse n'amategeko yamushyiriweho arimo nk'itegeko rishya ry'umuryango, itegeko ry'izungura aho umukobwa nawe n'umugore bafite uburenganzira, itegeko ry'ubutaka n'ibindi n'ibindi. Ayo mategeko yose rero iyo bagenda bayasobanurirwa, cyane cyane ko muri mwaka twagize umwihariko udasanzwe wo kuba twarabashije guhugura inzego z'abagore, abagore bose b'igihugu kugera ku rwego rw'umudugudu. Ni ikintu gikomeye cyane cyabayeho, kandi iyo tubahugura, ikintu cya mbere tubahuguriraho ni uguhugura uburenganzira bwabo, kumenya uburenganzira bwabo, kumenya amategeko abarengera n'ibindi byinshi bijyanye n'umugore, kugira ngo abashe kwigirira icyizere, abashe gutera imbere yihuse, kandi nawe abigizemo uruhare. Ibyo rero byakabaye byiza tubishingiye ndetse no kuri icyo cyizere cyo mu matora, n'impamvu umugore yifuza gutora, ndetse akanavuga yuko iri atariki ya kane rwose imutindiye, ni uko afite aho yageze kandi afite n'ibyo amaze gusobanukirwa. Ntabwo mu by'ukuri twabyita ikigare, abavuga ibigare sinzi n'abadahagarariye inama y'igihugu y'abagore niko nabyita, cyangwa se abatari mu by'ukuri muri iyo foramu yacu ngo barebe ibikorwa dukora, barebe umugore w'ababyeyi ibyo abagore tuganiramo, ibyishimo baba bafite, ibibazo bikemukiramo byinshi. Sinavuga ko ari ijana ku ijana, ariko byibuze iyo hari urwo rubuga rwo kwidagadura abagore bakaganira kuganira ku burenganzira bwabo, n'abagabo bahari bakabyumva. Nk'iforushi nayo ni porogaramu ikomeye cyane mu gihugu cyacu, kandi abagore nabo barayitabiriye bakangurirwa ubwo burenganzira bwo kurwanya ihohoterwa, nabo babigizemo uruhare. Ubwo burenganzira bwo kwiga imyuga, ikoranabuhanga, nabo babigizemo uruhare. Ibyo rero byose byerekana yuko umugore afite uburyo abungabunzwe mu Rwanda, ko ayo mategeko yose amurengera, amuha uruhare rwo kubasha kwiteza imbere, nawe abigizemo uruhare kandi akihuta.
Kubwawe nka perezida w'inama y'igihugu y'abagore, urasanga abagore barasobanukiwe neza? Nibuka ko mu minsi ishize perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abayobozi kumanuka bakagenda bagasanga abaturage, bakabegera bakamenya ibibazo bafite, bakabasobanurira ibyo badasobanukiwe. Kubwawe wumva abagore barasobanukiwe, bazi icyo bakora, bazi impamvu bagomba gutora n'uburyo bagomba gutora n'amategeko abarengera?
Rwose aho ngaho ntabwo nshidikanya yuko komisiyo y'igihugu y'amatora yakoze umurimo ukomeye ku bufatanye n'inama y'igihugu y'abagore, kuko ibiganiro tugira umunsi ku wundi, ubwo bukangurambaga nk'uko tuganira kuri iyi radiyo, tubikora no kuri Radiyo Rwanda, tubikora mu binyamakuru za New Times, ibinyamakuru byose byandika mu Kinyarwanda, hose tubakangurira uburyo bagomba kubyitwaramo, kandi ugasanga icyizere kirahari. Bati turabizi rwose, twaranabimenyereye, twisabiye ko itegeko nshinga ryahinduka ingingo yacu ijana na rimwe, ibyo byarakozwe. Twebwe rwose mu by'ukuri ahubwo ni uko hagomba kubaho gahunda zijyanye n'amatora, twakabaye twaratoye n'uriya munsi, ko niba twarasabye ngo iyo ngingo ihinduke ikaba yarahindutse, akatwemerera umuyobozi kongera kutuyobora, ubuse ni gute tutavuga yuko twarangije kumutora kuko twe twabyisabiye? Ubuse twasaba ikintu, twasabye twavuga tuti hoya turagenda tutayuriya, kandi tubona yuko ibyiza twagezeho twese bitureba, ko abagore tunezerewe gahura za gira inka, ko nanjye umugore uhora aho ngaho iyo ngiyo bangezeho, iyo nka ndayifite ndakamirwa amata, mfite itoto, nari inshike ndubakirwa,
ibintu byinshi cyane nari muri nyakatsi ubu inzu yanjye ifite ibati gahunda nyinshi rwose z'ubukangurambaga mu butabera mije prose na minijisi minisiteri y'ubutabera n'abanafatanyabikorwa nabo batanze ubufasha n'ubujyanama mu by'amategeko mu rwego rwo kurandura ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kumvisha abagore ko iyo udatoye neza ushobora kwihohotera ibyiza wari wagezeho akaba ari wowe wongera ukisubiza inyuma ukisubiza mu icuraburindi icuraburindi washyizwemo n'abakoroni ubungubu ukaba wari umaze kubona izuba izuba rero ryaragiye ku bagore b'u Rwanda ntabwo twisuga ko cyongera kuzima ngo haze icuraburindi n'umwijima niyo mpamvu rero mu by'ukuri abagore bose habaye gahunda ku bufatanye na UN Women baduteye inkunga tubasha kugera ku bagore kugera ku rwego rw'umudugudu ku buryo ayo mahugurwa abo bagore babonye yabakanguriraga mbere na mbere inshingano zabo z'abagore bafite indi mirimo myinshi bakora ariko bakajya bibuka n'icyo bagomba gukora mu ngo zabo muri gahunda za leta ndetse mu mibanire n'abaturanyi igisho cy'umuturanyi kwita ku burere bw'abana babo ibyo byose umubyeyi uko tumukangurira gutora agatora neza tunamukangurira no kugira uruhare kureba ese abo bari kumwe bo abamayiki abafashe iki ese bo ibuka kubakangurira gutora abana bose bari kuri lisiti y'itora niba bujuje imyaka 18 yo gutora byose tukabireba kandi noneho dufatanye na komisiyo y'igihugu y'amatora dufite umurongo mugari tufite amabwiriza y'uko umuntu ashobora kwireba ko ari kuri lisiti y'itora akaba ashobora kwiyimura niba yari atuye tuvuge mu majyaruguru ashaka gutorera mu mujyi wa Kigali ahita areba akandika ijambo kwiyimura agakomeza hanyuma yajya kubona akabona ubutumwa bugufi bumubwira buti wiyimuye rwose uzatorera noneho mu mudugudu uyu n'uyu akagari kanaka umurenge uyu n'uyu yanditse bitewe n'aho yifuza kugira dufite iterambere ry'ikoranabuhanga dufatanye na komisiyo y'igihugu y'amatora twishimira cyane ku buryo rwose duhora tubibutsa dufite urubuga rw'abamutima w'urugo duhuriraho turi benshi abagore bari mu nzego z'ubuyobozi abo bagore bari mu nzego zatowe tugufasha abo bagore twakwita yuko gaciriritse ariko n'ubundi turabareberera twese turi kumwe ntawe twasize inyuma ko turamanuka tukagera hasi tubwira tuti dore igihe kirageze dusigaranye iminsi mikeya itari hejuru y'itanu rwose umugerageze murebe ko mwese mwamaze kwiyimura niba mugomba kwiyimura ko muri kuri lisiti y'itora kandi tubibutsa uburyo bikorwa ntabwo bihenze hagenda amafaranga 12 gusa ku buryo n'umuturanyi ufashe telefoni yakagushyiramo kamitwi gakeya rwose n'utava mu nzu ashobora kujya gutora rwose bamufashije
n'icyiza
kirimo ni uko abo bagore b'umutima w'urugo nyuma y'itorero kuko dufite itorero ry'umutima w'urugo icyiciro rero cy'itorero giheruka nacyo cyabakanguriye kuzatora neza mu bijyanye n'imiyoborere myiza kuko umugore mwiza umuyobozi mwiza ni ufasha abo ayobora nawe kwiteza imbere akagera nawe aho yageze ubwo rero itorero ry'umutima w'urugo naryo ryababwiye yuko bagomba kwegera abo bagore bose aho batuye ibyo bakora aho bajya kugira ngo nabo babashe kumenya neza gahunda zabashyiriweho kandi nabo bigirire icyizere
iyo uko kwiyimura bikorwa na buri wese ni kuri ku gatelefoni ariko kose birashoboka
ni telefone iyo ari yo yose ariko ukoresheje nimero ya MTN simukadi ya MTN na Airtel ariko noneho ugakoresha telefone ifite nimero wibarurijeho ibyo nabyo nibyo kwishimira cyane kuko umuntu uyimura umuntu ashobora gufata telefone yawe akiyimura ku giti cye wenda afite ibyo agambiriye ntabwo bikunda iyo atari wowe ni ukuvuga ngo iyo ushatse kwiyimura ukoresheje nimero itakubariweho amazina yawe ntabwo byemera bisaba ngo ukoreshe simukadi wibarurijeho kuko urumva umuntu wese ugira uruhare mu matora urumva ni umuntu uba ufite imyaka y'ubukure kandi noneho kubera ko imyaka 16 umunyarwanda aba yemerewe kubona irangamuntu niba rero ufite ka telefoni ukaba ushaka kwiyimura ufite nimero wibarurijeho biba byiza iyo ari yo ukoresheje Airtel cyangwa se MTN uhita byemera ako kanya kandi bikagenda neza
none se iyo nimero yanditse nko ku mubyeyi yari umubyeyi wayiguriye umwana akayiyandikaho noneho amazina arimo akaba ari ay'umubyeyi umwana akaba yarageze ku myaka 18 cyangwa irenze yakwiyimura igihe yaba agiye ahandi
ubundi urumva hari uburyo bwinshi bwo gukoresha ubwo ngubwo kuko twebwe nta kibazo twahuye nacyo cy'abagore badafite telefoni ni ukuvuga ngo abagore twabashije kuganira bari bafite icyo kibazo bose bari bafite telefoni zabo ariko nukuvanga iyo bidakunze kuri telefone SMS ushaka no kujya kuri email kuba zifite kuri email ho nta nikibazo kubera yuko uwo mwana niba atibonye mfite ubundi buryo bushobora kumufasha twita irembo umwana ajya ku irembo irembo rifite ukuntu riburana neke bafite uburyo bafasha umuturage wari wose ufite telefone bakamurebera bakaba banamufasha n'uburyo yakwimura hanyuma noneho hari na nimero za telefone zihita zitangwa uwo wahamagara uri muri komisiyo y'igihugu y'amatora izo nimero ziratangwa nimero z'abantu babiri kandi aba bahamagaye bavuga ko babahaye ubufasha kandi bwihuse abagore muri iyi minsi barishimira ubufasha rwose barimo bahabwa ufite telefone hari abagize ku rubuga yuko hari abo babashije gufasha wenda tuvuge nk'abantu bakuze batabasha no gusoma ariko izo nimero zihamagaye bagomba kuri lisite y'itora yaba atariho bakamubaza impamvu atariho cyangwa se n'ibindi bibazo afite bakabikemura vuba vuba kandi noneho n'udafite irangamuntu muri iyi minsi yarayitaye cyangwa yaragize ikindi kibazo hari ukuntu inzego z'ibanze zikorana na komisiyo y'igihugu y'amatora twazamuye cyangwa kiba kiyihagarariye kugira ngo yo tuzacikana
reka dukomeze twakira n'abandi kugira ngo tugaruke ku bagore n'uruhare rwabo nyine hanyuma uduhe ijambo uriya nawe uri kuri telefone Danieli amaze akanya dutegereje Danieli uranyumva
yego ndabumva mwiriwe
uhiriwe neza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nini jewe narifite igitekerezo hamwe n'ikibazo nagomba ntangure igitekerezo nunganira abo batumire kuri bijyanye n'abategarugori mu ruhara rwabo mu matora gutora agomba se n'uwo batera intege ndababwira yuko muri iki gihe muri iyi myaka tugezemo uburenganzira bwo gutora buntu ubw'uwo ari we wese batutarabye igitsina ni ukuvuga icyo nicyo nagomba kukongeraho igitekerezo hanyuma ikibazo cyanjye nabanda babaze none bariko babikora gute na nyabujya tubona muri ibihugu byacu u Burundi n'u Rwanda eka muri akarere abategarugori baracara inyuma cyane ntibarabyijuka ngo bamenye akamaro ko gutora kuko harimo abo usanga n'iby'amatora cyangwa umunsi w'amatora baba batabibu cyangwa bakajya gutora umuntu basanze batazi bumvise ati hariho amatora ni ukwaye bariko barabitunganya kugira ngo abantu babimenye turetse uko gukoresha ibi by'inkoranyambaga kuko benshi siko banabikoresha cyane
ariko urakoze Danieli reka muhe umwanya gusubiza ariko umubyeyi yaramaze kutubwira mu byo madame w'umukiza yaramaze kutubwira hari harimo ko bakangurira abadamu ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo kirasa n'icya Gaspari yaramaze gusubiza mbere ariko reka muhe umwanya nagire icyo yakubwiraho
arakoze cyane yongeye gutanga igitekerezo avuga ko utora kw'abagore ari uburenganzira bwabo n'ibyo kuko ni nako bimeze ariko ntabwo sinzi niba twagereranya abagore b'i Burundi n'abagore b'u Rwanda muri ibi bihe turimo kuko nibaza ko ibibazo abagore bafite biratandukanye ahubwo icyo namubwira ni uko abagore b'Abarundi bari mu Rwanda bifuza gutora kandi batabyemerewe kubera ko nyine atari abanyarwandakazi bivuze ngo uvuye i Burundi akaza mu Rwanda bwa burenganzira ababona bo mu Rwanda bafite nawe yifuza kuwugira mubo dukangurira nabo kwitwara neza kubaho nkaba mutima w'urugo n'abagore b'abarundi kazi barimo kuko twarabakiriye kandi tubanye neza duhurira muri byinshi iyo twatumiye abagore bo guhugura mu bijyanye n'imyuga nabo baraza ababishoboye rwose ibyo ngibyo nagira ngo mbimubwire ariko ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda ndumva atabigereranye n'imiyoborere y'igihugu cy'u Burundi ku buryo bavuga ngo abagore baracyari inyuma ngo abagereranye abashyire mu gatebo kamwe i Burundi wenda niko bimeze kuko numvise avuga ikirundi ngo nibaza ko ari
umurundi
reka ngiye mvuge ku ruhande rw'umunyarwandakazi nongere mwibutse yuko leadership y'u Rwanda mu by'ukuri uburyo u Rwanda ruyobowe n'abarundi baracyifuza bifuza ko perezida wacu yajya kubafasha wenda ibibazo bikaba byakemuka ariko turacyamukeneye ntabwo twamutanga kuko nawe hari byinshi akirimo kudufasha kugira ngo byihute azaza dusure arebe atubere he for she tumuganirize tumubwire ukuntu iwacu abagore twakira abo bagabo badufasha badukunda neza kandi bakishimira kubana natwe kandi mu mahoro ntamwiryane ntaki azishima rwose ndamutumiye mu Rwanda
by'umwihariko
ngo tukaganira kugira ngo agegereranye ibintu yabanje kumenya ibyo ari
byo nibyo ngo ubwenge burarahurwa reka twakire na kwizera kwizera uranyumva kwizera kwizera telefoni ye iracitse ndumva amatelefoni yatangiye kwigaragambya ariko nagira ngo mwigeze kutubwira ko mufite akanya gatoya nagira ngo tubanze duha umwanya bamwe babanze babaza ariko ndumva telefoni zirimo
birangire kugira ngo nkomeze urugendo narindimo
reka none ahubwo ngo uha umwanya ugire icyo wabwira abatwumva muri uyu mwanya ku byerekeranye n'amatora uha inama cyane cyane abagore n'abakobwa uburyo bagomba kuyitabira guharanira uruhare rwabo n'uburenganzira bwabo mu byerekeranye n'amatora.
Murakoze cyane mu by'ukuri ngira ngo mbwira abatwumva badukurikiye muri rusange niba hari n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi barimo banyumva iyo ndatangira nshimira abagore bo mu Rwanda nkanashimira n'abagore batari abanyarwandakazi ariko bari mu Rwanda kuko ukuntu ubungubu bimeze imyumvire abagore bamaze kugeraho ni imyumvire ikomeye cyane kubera ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu kandi noneho icyo nababwira ni uko ubu dukora inama buri munsi mu mirenge inyuranye mu tugari zo kureba uruhare rwacu nk'abagore ni uruhe twebwe iriya tariki ya kane z'ukwezi kwa munani ntabwo ari tariki isanzwe y'amatora asanzwe ahubwo ni ubukwe ubu turimo turategura imikenyero ndumva mu bundi bayita imishanana si byo turimo turayitegura tuzajya gutora twakenyeye twateze ingori kuko nta muntu tubibyiganira nawe
mwiteguye kubyina intsinzi
tubifitiye ubwo burenganzira kandi turifuza yuko tuzabikora mu muco wacu wa muco w'amahoro wa muco wo gutuza wa muco wo gukorera ibintu ku gihe nta muntu ubiduhatira ahubwo twabonye noneho tuzakurikika akarusho kubera yuko harimo umwihariko noneho udasanzwe umwihariko udasanzwe nuko twasabye ko habaho impinduka mu itegeko nshinga kandi ziraba ubwo rero twebwe itariki ntiyitinze ni ukuvuga ngo ni ukubyitegura neza tugategura ibirori abanyamahanga bashaka kuza bazaze badusure dusangire ku byo twejeje dusangire dutereke intango hariya kuko ntabwo ari amahane ntabwo twebwe demokarasi yacu ni demokarasi y'ibyishimo demokarasi y'amahoro demokarasi y'ubusabane
ntabaciye mu ijambo insinzi icyo mwishimira cyane cyahigezweho nk'icyahindutse mu itegeko nshinga cyafashije umugore cyane nk'ikihe
mu by'ukuri urumva umugore aho yari ari twese nta gutangaza nabanje kuvuga uburenganzira bwo gutora ukuntu abagore bagiye babubona nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose si byo mwagiye mubigaragaza urumva iriya nama yabereye Beijing muri 1995 hari byinshi icyo twishimira cya mbere ni uko hari ubushake politiki bwiza cyane kuba abo bagore b'u Rwanda barabashije kujya hariya Beijing imyanzuro ivuyemo leta ishyirwa mu bikorwa u Rwanda rukaba rufite abagore benshi mu nteko ishinga amategeko kandi noneho babigiramo n'uruhare ntabwo bakiri ba bagore bicara hariya mu nteko bagatora bakazamura bagahondobera oya ntabwo ariko bimeze ahubwo baramanuka bakajya mu midugudu bakajya mu tugari mu mirenge mu turere ikintu wenda nahita gahaho urugero rukomeye rw'ukuntu ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda ari bwiza cyane ni uko iyo habaye nk'inama rusange cyangwa inteko rusange y'inama y'igihugu y'abagore mu turere n'urugero abadepite b'u Rwanda baba bahari bakifatanya n'abaturage aho batorewe aho ngaho bakabaha izo mpanuro nk'uko abandi babivuga bakabagira inama ibyo bintu turabyishimira cyane ko ubuyobozi bw'u Rwanda ntabwo buri hejuru mu kirere ngo bube bureremba amaguru ari mu kirere ahubwo ibirenge by'abayobozi b'igihugu biri hasi kuba biri hasi rero bikegera abaturage umuturage ujya bamubwira arabyiboneza nta muntu ubimubwira nabo bavuga ngo ntabwo amategeko bayazi ahubwo ntabwo bazi uko amategeko agera ku baturage kuko nibo barangaye baratakaye hanyuma ikindi natwishimira ni uko mu by'ukuri abagore ubu ngubu bari mu myanya myinshi ifatirwamo ibyemezo dufite abagore bayoboye uturere baraba dufite abagore ba guverineri b'intara dufite abagore ababa minisitiri bayoboye za minisiteri kandi neza dufite abagore mu by'ukuri mu nzego zose abacamanza turusipureme n'ibindi ese kuko tutakwishima ngo twishimire ibyo bintu twagezeho kandi noneho ibintu bikagaragara mu bikorwa ariko uzaba usanga uko duhagaze hariya ngo ni mbizamurongo ya ahubwo noneho ubushakashatsi bwarakozwe bwerekana yuko abagore bari muri izo nzego zose batanga umusaruro ndetse bakanakora neza kurusha n'abagabo. Ubwo tubonye nk'aho hari nagenda na za raporo zimwe na zimwe zerekana aho abagore babashije gukora neza bagatanga umusaruro ushimishije ndetse no kurusha uwo abagabo batanga bicaye wenda mu mirimo batorewe. Reka mbahe urundi rugero rufatika. Nk'uyu munsi nari ndi Ruhango ariko amakuru yangezeho ko n'abagiye i Nyanza, abagiye i Nyanza hari umugore watanze ubuhamya bw'aho yavuye n'aho yageze yitwa Grace, avuga ko rwose yabikoze neza, ko abagore barishimye. Noneho naho nari ndi Ruhango, nubwo umugabo ariwe watanze ubuhamya nabyo ni byiza, ariko nagira ngo nshime minisitiri w'umuco na siporo ukuntu yatanze isura y'akarere ka Ruhango yose. Nta gapapuro na kamwe afite, sibyo? Nta na kamwe avuga ibikorwa bihakorerwa, avuga buri kimwe cyose wagira ngo ni mbaba. Kandi yari yaje nk'umuntu ukuriye iki iyo kampeyini aho ngaho cyangwa we no ku rw'igihugu, mu gihe ntabwo ari kunenga, ariko mu gihe umugabo yatangiye avuga aho yavukiye arabicurika umudugudu n'akagari, ariko bisoma kuvuga ngo navukiye aha n'aha akabicuri kurumva bihita bikwereka yuko umugore iyo umuhaye umwanya ahita akwereka icyo ashoboye kandi akagikora neza kuko abishyiraho n'umutima.
Ndabona hari undi utwandikiye none aha ngaha witwa Afazal Pasteur, arasa nk'aho agusha muri yawe. Agize ati muri ibi bihe mu Rwanda abagore basigaye bitabira amatora ku rugero rushimishije, ati ndetse ubu basigaye banatinyuka gutanga kandidature zabo, ati bisobanuye ko bifitemo icyizere, ati gusa haracyari imbogamizi muri politiki. Aturebye nko mu bihe byatambutse bamwe mu bagerageje bagiye bahura n'imbogamizi nyinshi zitandukanye zatumye batarenga umutaru. Ati harimo amategeko n'izindi mpamvu za politiki. Agatanga urugero ati ni nka Bayingabire, Diane Rwigara n'abandi. Ati gusa uko biri ubu ubona hari impinduka. Ati uruhare rero rw'umugore mu matora rwakabaye gutanga ibitekerezo bye, cyane ko abagore aribo baba cyane mu mago bakamenya ibibazo biba mu ngo no mu makaritsiye ndetse no mu midugudu mu mirenge bikaba byagera ku rwego rw'igihugu. Ati urundi ruhare rwabo rukomeye rushingiye ku bwinshi bwabo, ngo nge mbona ko bishyize hamwe. Ubu ni Afazal Pasteur ati mbona bishyize hamwe uwo bashaka gutora bonye n'ubwabo yarusha amajwi uwatowe n'abagabo. Ati bityo rero numva ari abagaciro mu matora. Wamusubiza ngo iki muri make?
Bakunze cyane, reka musubize mushimira. Ndamushimira kubera yuko ari mu bagabo benshi, sinabona ko ari bakeya, benshi bareba kure. Muri uru Rwanda umugabo ugira gutya akavuga ati uyu mugore mubonye n'ubushobozi reka nanjye muhe imbaraga, uwo mugabo abareba kure kubera yuko aba amaze kubona yuko umugore wahawe ubushobozi agera kuri bwinshi kuko aratumbagira. Ese turitaga ntabwo twe kwitangira, iyo twiyemeje ikintu twagisobanukiwe neza turagikora kandi tukabikora neza dushyizeho n'umutima. Hanyuma icyo namubwira rero ni uko abagore murabizi ko mu Rwanda rwacu turi nka 54% ku ijana by'abaturage b'igihugu cyose, urumva turenze 1/2 cy'abaturage.
Nawe yavugaga ubwinshi bwabo.
Bivuze ngo rero urumva ko nawe yabikomojeho ko abagore benshi bamaze kugira aho bagera, ariko noneho reka ngire icyo mwibwirira nshimangira wa muco. Ni ukuvuga ngo rege burya baravuga ngo igihugu cyabuze umuco kirazima. Umugore w'umunyarwandakazi twifuza ni umugore mu by'ukuri usigasira ka gaciro yasubijwe ariko adakatira igihango.
Ushatse kuvuga iki?
Umugore rero ni ukwirengagiza za ndangagaciro z'umuco nyarwanda zakomeje kuranga umugore. Umugore wambarira imvumbya abagabo bari ku rugamba, kumwambarira imvumbya, gufata iby'iburyo. Wa mugore uhora avuga ati reka ka gaciro kari mu mutima wanjye, niyo mpamvu yitwa mutima w'urugo, ngerageze guhora mfite icyo gishyika cyo kumva yuko ndamutse mbaye umwasama ngasamara ibintu byose byatsandara. Hari abagore babaye abasama ntibareba kure, reka mbite iryo zina, kuko iyo utari umuco ugatuka tuvuge wenda ugukuriye ugatuka umuntu mukuru ukamutesha agaciro.
Batahawe umwanya se babigaragaza gute?
Aho kugira ngo utahiriza umugozi umwe n'abandi ukishyira ku ruhande, wenda urugero natanga rufatika urumva niba hari politiki ya leta kandi igaragarira buri wese ko genocide yabaye mu Rwanda, sibyo? Genocide yabaye mu Rwanda, genocide yari genocide yakorewe abatutsi, rya gutsemba ubwoko bw'abatutsi rwose rugashyiraho ku buryo bazibagirana ku mugabane w'isi ndetse n'Afurika muri rusange, sibyo?
Ndakumva.
Umuntu akaza kuvuga ati genocide zabaye n'ebyiri kuko n'abatutsi barayiteguye ngo batsembe abahutu. Nta bimenyetso ushobora kubona. Ibimenyetso
bigaragaza
utwo dufuru n'iyo mihoro, ibiki abo byinshi, n'iki barapfuye, imyambaro yabo gihariya.
Reka duse
hariya, n'iki biragaragara?
Reka duse n'ababiharira abanyamategeko. Madamu w'Umukiza, reka ibyo tube tubihariye abanyamategeko kugira ngo tubone akanya gahagije ko kugira ngo n'abandi bari ku murongo wa telefone baze kubasha kugira icyo bavuga. Mumpe ibisubizo bigufiya kugira ngo tubashe gukomeza. Nagira ngo gatoya reka tubanze twakira umwe kugira ngo nze kubareka mugende.
Iyo biyamamaza tubakangurira kugira disipurine, sibyo? Bakangurira kugira disipurine, gukora ibintu mu mucyo, kuko twebwe abagore tugasabwa gukorera mu mucyo. Urumva iyo umuntu azanye nka marise ariho abantu bapfuye kugira ngo yakirwe na komisiyo y'igihugu y'amatora, kandi bikagaragara yuko kuko abo bantu batakiriho, nubwo yavuga ati ngewe sinjye wabyikoreye, ariko urumva icyo kintu cyo gukorera mu mucyo kiba kitabaye ikibazo twebwe ku bagore. Twifuza yuko umuntu wagihagaragaye niyo yaba ari umugore, yaba ari umugore kuko twifuza aho wamucyo dushaka nta mutima w'urugo. N'ibindi n'urugero rumwe muri nyinshi.
Noneho hari na Hacimana ku murongo wa telefone, nawe wifuza kugira icyo avuga. Ndumva ariwe naho umwanya bwa nyuma kugira ngo mbareke mugende.
Yego, murakoze.
Hacimana, uranyumva?
Na mahoro.
Muri makeya, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo, umushyitsi wacu ari mu rugendo.
Igitekerezo cyane nagomba kuvuga ati aho mu Rwanda kujya mubona abagenzi babo bafite ubwigenge bukwiye. Murakoze.
Abakenyezi?
Abakenyezi barafite ubwigenge bukwiye nk'ubw'abagabo.
Urakoze. Madamu w'Umukiza arashaka kubaza niba abakenyezi bafite ubwigenge bukwiye.
Muzindiza hari igihe bavangamo ikirundi
buhagije
uko kubera ko uburyo bukwiye mu Kinyarwanda mbizi nibaza kwenda atari bukwiye.
Icyo navuze ubwigenge ni buhagije. Ndumva ari bwashaka kuvuga
buhagije.
Nibyo mu Kinyarwanda bita bukwiye.
Cyeka ni turi nkangira nakangira ibyo navuze byose.
Oya, ni muri make ya
kuko amasaha aragiye. Umuntu abatakurikiye ikiganiro cyose akabaza uko ashaka wenda atanakurikiye, ariko ika tumuha uburenganzira bwe, tumwubaye nk'umugabo, nawe tumubwire yuko uburenganzira abagore bafite bungana n'ubw'abagabo. Ni 50% to 50%
rwose,
cyangwa se 100% to 100% tugateranya byose bikabungana biri ku ijana, ariko n'ubundi byose buri wese aba afite uruhare rwe bungana n'urw'undi. Cyane cyane ko ubundi ni nacyo uburinganire n'ubwuzuzanye bivuga. Bivuga uburenganzira bungana cyane cyane imbere y'amategeko.
Ndibwira ko rwose ubwo abyo abyumvise, kandi nkuko mubivuze koko abo twatangiranye bakurikiye ikiganiro ndumva bahungukiyemo byinshi. Nagira ngo rwose mbashimira aka kanya muduhaye, nubwo mwari muri mu kazi kenshi n'uko rugendo, ariko mukemera mugafata uyu mwanya kugira ngo mudusobanurire aho abagore bageze mu byerekeranye n'amatora mu Rwanda, uruhare rwabo n'uburenganzira bwabo uburyo bwubahirizwa. Madame Uwumukiza Françoise, Perezida w'Inama y'Igihugu y'Abagore, ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane. Namwe muzaze kuri iyo tariki, muzaze mudusure, muzasanga u Rwanda rwaka.
Murakoze rwose. Mugire urugendo rwiza kandi n'imirimo myiza. Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kutugeraho kuri Facebook, ijambo ni Radio Yacu VOA. Kuri email ni Radio Yacu VOA, Radio Yacu ijambo rimwe @gmail.com. Dukomeze rero ikiganiro muri Isanga, aho tuvuga ku ruhare rw'abategarugori, uruhare rw'abari n'abategarugori mu byerekeranye n'amatora. Nagira ngo undi mutumirwa wacu twatumiye nawe tumuhe umwanya maze akanya ategereje nuko nagira ngo mbanze tuvugane na madame w'umukiza Françoise wa ururi mu rugendo. Noneho twakire madame Agnès Uwamahoro, uranyumva?
Yego.
Ikaze ku ijwi rya Amerika. Tumaze akanya senzi niba mwakurikiye ibyo twaganiriye na madame w'umukiza Françoise ku byerekeranye n'amatora, aho muri make ya mwebwe iwanyu nawe uri umwe mu bayobozi muyobozi w'abakenyezi mu ntara mu karere ka Rutsiro, mwebwe aho ngaho mwatangiye gute ibyerekeranye no kwamamaza abakandida baharanira kuyobora u Rwanda?
Urakoze cyane. Ikiganiro cyanyu nk'uko nabikurikiranye ndetse na Françoise arimo bivuga, ni uruhare rw'umugore mu kwitegura amatora. Hari ibijyanye rero n'imyiteguro kuko bimaze iminsi nk'uko babivugaga, kwikosoza kuri lisite y'itora n'ibiki ibyo byavuzwe. Ariko hari n'uruhare rukomeye abagore bagira rw'ubukangurambaga. Mbere na mbere, umugore n'ubana n'umuryango. Icya mbere ni ugukangurira abantu gutora neza mu twari kwihitiramo uwo ushaka, ndetse kwirinda n'impfabusa icyo gihe uba watoye neza. Ikindi, twebwe mu Rwanda nk'uko wabivuze, amatora aba ari ubukwe. Ubwo bukwe rero ibijyanye n'isuku byarateguwe ku buryo bushoboka, abagore bakurikisha umuco nyarwanda, ingori baza zo gutega, imikenyero, ibiseke, ibisabo, ibyansi, mbese ibijyanye n'umuco nyarwanda bijyanye n'ubukwe. Ibyo byose ni mu gutegura amatora, kuko ku munsi w'amatora site nyinshi zirimo n'amata abantu bazanywa, yava gutora kanyura aho ashobora kubona amata, amata ataguze, amata yo kumufasha mu rugendo yakoze, kuko iki gihugu cyadufashe neza cyaduhaye amata. Izo gahunda nazo rero zirahari hano iwacu. Ubwo rero mwari muvuze no kubijyanye no kwiyamamaza kw'abakandida, twiwacu ntiyo ntabwo igihe cyo kwamamaza cyari cyagera, ndumva bizatangira ejo. Ariko turiteguye igihe ku kindi, isaha ku yindi, abagore bazitabira haba mu kwamamaza abakandida haba mu gutora, turiteguye.
Ubwo icyo mwakanguriyemo abadamu cyane cyane icyo bagomba kwitaho cyane ni iki?
Ikintu cya mbere bagomba kwitaho ni ukumenya abakandida bakaba babazi. Ikindi bagomba kwitaho ni ugukangura imiryango yabo ikajya gutorera ku gihe. Kuko buri mugore, abagabo baratwumvira, abana baratwumvira, abakuru n'abatoya bose baratwumvira, abagore bakazakangura imiryango yabo kugira ngo bajye gutora ku gihe, kandi neza banagerayo bagatora neza. Gukora isuku y'ahatorerwa ndetse no kujya gutora natwe dufite isuku.
Murakoze. Reka tube twakiriye na madame ufite inka Cecile, nawe agire icyo yatubwira nk'umukangurambaga. Cecile, uranyumva?
Ndabumva.
Mwakurikiye ikiganiro, mwebwe icyo mwakongera ku byo abandi bagenzi bavuze ku byerekeranye n'ubukangurambaga cyangwa se uburyo umugore yitegura amatora ni iki?
Ndabanza gushimira abambanjirije kuko bose bagerageje kubivuga neza. Umugore afite uruhare rukomeye mu matora, haba mu gukangurira bagenzi be kwitabira amatora, haba mu bijyanye n'isuku nk'uko mugenzi wanjye nawe yabivugaga, haba mu gutegura umuryango, cyane cyane kubera ko umugore amaze gusobanukirwa. Hari yigeze avuga ngo abagore mbese ntabwo baba bari mu kigari, nagira ngo mare impungenge umuntu ugeze kuvuga iryo jambo. Abantu bagendera mu kigari ni abantu baba batari bajijuka. Abagore bo mu Rwanda rero bamaze kujijuka bihagije, kubera yuko aho igihugu kigeze kiyubaka barahabona, aho bifuza ko igihugu cyerekera barahazi. Bafite rero uburenganzira busesuye bwo kwihitiramo neza, kandi barabyiteguye ku buryo buhagije. Bafite rero imyiteguro ikomeye
ndavuga nkaho merereye nko mu karere kacu ka Rutsiro. Abagore barimo bariho barakora amasuku, abagore bariho baritoza imbyino, abagore baritotoje ku iriste y'itora, abagore barashishikariza imiryango barareba ko buri wese yaba ari ku iriste y'itora. Mbese imyiteguro irarimbanyije hamwe n'ibyishimo n'inyota ikomeye y'uriya munsi. Kubera yuko niko gaciro kacu, ni icyerekezo cyiza cy'igihugu cyacu. Umugore sinabona uko mbabwira ibyishimo dutegerezanyije umunsi w'amatora. Cyane cyane twebwe abegereye icyaro tuganira n'abagore, bamwe mbere batajyaga ahagaragara, bamwe bahezwaga mu bikari, bamwe batahabwa uburenganzira bwabo. Uyu munsi bafite ijambo, uyu munsi bafite ubwisanzure, uyu munsi bafite uburenganzira busesuye, kubera yuko nabo bahawe agaciro, bafite uburenganzira bwo gukurikirana itangazamakuru nk'uko nk'umuntu muduhamagara tukabasha kubagezaho ibitekerezo. Bafite uburenganzira bwose umunyarwanda akwiye, abagore bacu barabufite, bahawe ijambo, basubijwe agaciro. Akaba ari nayo mpamvu biteguye umunsi w'itora kugira ngo bakomeze koko basigasire ibyiza bamaze kugeraho. Ndavuga muri rusange, izo nanjye ndimo nk'umutegarugori, dushishikarijwe gutora neza kugira ngo dukomeze dusigasire ibyiza twagezeho, agaciro twasubijwe.
Ubwo nihaboneka akanya, ndabona dusigaje iminota mikeya, ndaza kongera mbagarukeho mutubwire iby'ubwo bukangurambaga. Ariko reka noneho twakire na Madame Mukandikizi Francoise w'i Karongi. Madame Francoise Mukandikizi, muranyumva?
Hello.
Muranyumva neza?
Ndabumva.
Ikaze nawe ku Ijwi rya Amerika. Sinzi niba mwakurikiye ikiganiro twatangiye kuva saa kumi tuvuga ku byerekeranye n'amatora mu Rwanda, uburyo abagore biteguye, uburyo baharanira uburenganzira bwabo kandi bakubahiriza n'inshingano bafite mu matora. Nkamwe i Karongi, mukangura tuvuge nk'abagore ku gutora, cyane cyane ahareka noneho mvuge nk'abadafite, abatazi gusoma no kwandika, niba hari abo mufite, bo mubashishikariza gute gutora, babifashwamo nande?
Murakoze cyane. Muri rusange abagore tabona ufite umubare munini w'abatazi gusoma no kwandika, ko twagiye tubibakangurira kubyiga mu masomero. Wenda bafite ikibazo ni abasaza cyane, ariko komisiyo y'amatora ifite icyo iteganya mu gufasha abo bantu kugira ngo bashobore gutora neza. Nk'abagore icyo dukora ni ukumubiriza abagore kwitabira amatora, bagatora ari benshi kandi bagatora neza, kuko insanganyamatsiko ko tugomba gusigasira agaciro twashubijwe n'umukuru w'igihugu wacu Paul Kagame.
Ijambo rya nyuma wabwira abagore ni irihe mu masogonda nk'icumi?
Ubutumwa twaha abagore mu minota mike isigaye ni ukubakangurira nyine kwitabira amatora ubwabo, bakabikangurira abana babo bashigaye inkunga yo gutora, ndetse nabo bashakanye bakabakangurira kwitabira amatora ku gihe, kandi bagatora neza biterera umukuru w'igihugu wadushubije agaciro.
Ndagushimiye cyane Madame Mukandikizi Francoise. Hanyuma nawe Madame Uwamahoro Agnes, akajambo ka nyuma mwabwira abatwumva. Agnes ngo kuri telefoni yagiye. Ufite inka Cecile, wowe ijambo rya nyuma wageza kubatwumva?
Ijambo nageza kubatwumva ni ugukomeza gushishikariza abagore kuzatora neza, birinda gutora imfabusa, kandi batora ukwiye, ushoboye, ufite icyerekezo cyiza cy'igihugu cyacu. Murakoze.
Murakoze cyane. Reka nshimire rero mwese abo twaganiriye, nshimire n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma aho Inosa Kimenyi yakiraga amatelefoni yanyu. Ndabashimiye mwese abaduhaye ibitekerezo n'ibibazo. Ngashimira mwese habiteguye amatora, muzatore neza, mukomeze rero ibikorwa byo kwitegura no kuzatora mu mutuzo, mu mahoro, byose bizagende neza. Ndabashimiye cyane kuri telefone, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.